ziyawuzhizinto uhlele khonini mfana wami ziyawuzhizinto uhlele khonini dola kanjani
uhlele kanjani
ngikhale nando zitola kanjani
uhlele kanjani
mfana wami ziyawuzhizinto
uhlele khonini
mfana wami ziyawuzhizinto uhlele khonini
Ushele koni,
ushele koni, ushele koni.